Wakifanya kiki
mina watch your right.
Kwa wale wabishi
mina watch your right.
Wana tusinichi
mina watch your right.
Sina taina hey,
mina watch your right.
Vimacho gweje 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 gweje
gweje gweje.
Kana ujanja kama digi digi. Umbolo bigi 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 bigi
bigi bigi.
Kana pendeza kama gigi gigi. From A Z to final. Kama unachoro ubaki final. From 1-10 to final. Ukiwa siniche ubaki final. From A Z to final. Kama unachoro ubaki final. From 1-10 to final. Ukiwa siniche ubaki final.
Wakifanya kiki
mina watch your right.
Oware wabishi
mina watch your right.
Wana tusinichi
mina watch your right.
Akubi
sina taina
mina watch your right.
Was need to love, sina pesa, samani, wanita kaka. Masha ni vice versa, deleka mchezo karata hivi. Hakuna dawa kuitibu hii dhiki. Na labda nkipata pesa, tutakuwa marafiki na. Na gonga trap, na na rap, kinya mwezi. Salamu kwa brother man, kila kitu we uwezi. Mitozo na piga mbege na kusnap lezi ndezi. Wambia ukwa toto simple, like you touch your new face. Yes, wale maniga, smoke is my weeder. The talk shit, but I still got a big up. Jana wa mjini squeezy, hawa bitch woody. Hawa jui chases, wana farm body mgini. Wanajidunga bila yako feel pain. Marujuana kama ranch na breakfast cocaine. City money na mtoto neto my sweetie. Misha mkalisha na squeezy, yendo mwanya kitty.
Mina watch your
right.
Mina watch your
right.
Mina watch your
right.
Mina watch your right.
Wakifanya kiki
mina watch your right.
Oware wabishi
mina watch your right.
Wana
tusinichi
mina watch your right.
Sina tena
mina watch.